Dipose
Saldito
Mario
Teddy B.
Oh my, I've never seen a girl so beautifully. Oh my, I've never seen a girl so wonderfully.
Umeningatani, moyo shani teka. Chumani kwetu bingiri, unapocheza na kiukamba.
Teddy baby, nakuwaza mpaka kichwa kinauma. Baby nakupenda sana, hata sipendi ukinuna. Ay, sweetie sweetie, ay nakutaka wewe fundi fundi. Kwenye dera mwaga maji maji, kwa godoro tunipati pati.
Tuko tukavuta pumzi Kilimanjaro, sweetie nitazikwa kwa ajili ya.
Umenifanya kicha, uwe chaya chaya. Akili mezuva, uwe ni chaya chaya.
Baby fanya taratibu, baby bu, ay, baby bu.
You make me sing, oh.